Sunajua tu ni nani, Harry Chris Vendrick na Bireza, Chesif Oil, wewe.
Stima na maji, 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 stima na maji.
Zikishika ni maskim, steam, panda, zikirunda ni maskim, steam, panda, zikishika ni maskim, steam, panda, zikirunda ni maskim, steam, panda, basi kundu wewe.
Mbazita, 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 baby girl chachisha, fastisha, 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 ni kupige kichuma. Vimerunda viko fire viko maji, mangeu satanita mkunaji, na wakemba walisikilia kwa tumbo, sahii wanania niwe wao. Sime waka sime shinda Kenya pwao, ziko zile ma area za kahawa. Katoto kanapenda korosho, taipiga ache kibosho.
Stima na maji, 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 stima na maji.
Sika ni maskim, stim, panda, zikirunda ni maskim, stim, panda, zikishika ni maskim, stim, panda, zikirunda ni maskim, stim, panda.
Watu ni kubesi, stima na maji, niko makali, Gilbiz, tuko kejani, masha shamani, making sita fadhali, tuko kupati, feel this, KC, Hunters, Chrome na Bacardi, tuko mabangi, hatutambui hangi, tucheze kadi, tukitoa na panty, sare mabati, unda tuka taxin, mdogo mdogo, tikizama uko ndani, poko poko, kugawa kila mahali, zogo zogo, kuvuruga bila shati, maorosho, wamebeba nyuma mali, Harry Chris, mini boy wa mashinani.
Stima na maji, 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 stima na maji.
Zikishika ni maskim, steam, panda, zikirunda ni maskim, steam, panda, zikishika ni maskim, steam, panda, zikirunda ni maskim, steam, panda, basi sumu wewe.
Zikishika na zimerunda, basi watu wako togodo, togodo, basi watu wako togodo, togodo.
Chota chota zile zimeshona, bonda bonda chaza na mabomba, ngo changoja biti kigonga, songa songa wacha kukalia sofa. Chota chota zile zimeshona, bonda bonda chaza na mabomba, ngo changoja biti kigonga, songa songa wacha kukalia sofa.
Stima na maji, 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 stima na maji.
Zikishika ni maskim, steam, panda, zikirunda ni maskim, steam, panda, zikishika ni maskim, steam, panda, zikirunda ni maskim, steam, panda, basi tuende wewe.
Stima na maji, 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 stima na maji.